na plati tena.
It's smooth flow,
smooth flow, smooth flow.
Star.
Turo, turo.
Natamani nijeke kando dunia nipite, ila kwako nileka hadi limbali tufike. Ukatamani hadharani minizalilike, mawazo kunichanganya mwili na ukakosalisha. Nilipoteza imani ya kukupenda, na ukapoteza dira ya kule tunapokwenda. Kwa watuishi kukosana,
hatuishi kugombana,
kanikumu kwa adhabu ambao makosa sijafanya.
Haya unaibu, ulitupanga kwa mafungu chini na juu. Alofanya niteseke ni wewe, aloniumiza moyo ni wewe.
Na nikafose tuendele kungangana ubaki. Onikana lazimisha, ona lazimisha. Mnyonge mnyongeni akisipati. Onikana dhalilika, ona dhalilika.
Una ukuwaishi na njaa ulipondara, ulichoteka ulipata tena kwa wakati. Why, 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 why now? Nauliza why, 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 why now? Ama lipo nusaliti kunidhihaki, ukaniona takataka, leo unanitaka. Why, 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 why now? Nauliza why, 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 why now?
Kama ni dhambi basi ni hukumiwa mapema. Semini shimo lochimba mwenyewe ndo nadema. Hata mama angu si alisema naweza penda na ukaachwa dilema. Eti unadai mendo mumako wa ndoto, unahitaji faraja na unahitaji watoto. Nasahau kuwa uliniacha kwenye changamoto. Mungu pekendo anajua nilivyopitia msoto.
Sura imekosa haya unaibu, ulitupanga kwa mafungu chini na juu. Alofanya niteseke ni wewe, aloniumiza moyo ni wewe.
Na nikafose tuendele kungangana ubaki. Onikana lazimisha, ona lazimisha. Mnyonge mnyongeni akisipati. Onikana dhalilika, ona dhalilika.
Una ukuwaishi na njaa ulipondara, ulichoteka ulipata tena kwa wakati. Why, 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 why now? Nauliza why, 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 why now?
Ama lipo nusaliti kunidhihaki, ukaniona takataka, leo unanitaka. Why, 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 why? Nauliza why, 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 why now? Why, 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 why?
Mix killer.